bogolan yirwi non sanne e les festival ogowoña timongal fay boyali bamako do nokku kawtal finatawa mali kala ko yowi non e do mugingol e sotugol bogolan na hunjana non hore e le odo nokku inde andite kedana antaba jara tanyowo jado banyogara o mimi hala hono bogolan o mugninte
inya nyar
ga lekino dirteki nyar ga ana hem ha ko ledde godde kasem de binodirta e le hala habe kala kanyundu ana hem renzendu ana hem lekki gokki kasem nodirteki bagala ana watte hem bedo ledde fu ana nawtere e le mugingol bogolan de fu de banyete goto goto e majjidu fu ana hokka couleur ko walda
a son couleur
kadungal bogolan na jogi hunde hertande wonde kulentreji ngadete do sayaka dunno na jogi nafa mu dun le mugingol gol no hultiri jibril tulema mu ino e cotto bogolan
ngadam natede tafom e do manaji tagal mudum sumi pama dum min juina e do kadungal danewal tenyangangal bogolan oni mu inerte
yo kulle kande haybede sanne sabi finatawa meden hitande 2025 hultama yo hitande finatawa wonande lam kobe suru ministre humnindo finatawa no wondi huncande hore kabar bogolan no fi kertado leydi mali no hultiri abdullah jombana hore do palal la culture
tous les symboles qui
mane ko wondo bogolan o ko fu koro ana e mudum cenyobe ana wondi goldidde suru ministre kumani do yimbe lo gollirobe juude mu en yella bogolan o ana heba hertinede abe gondi du jawtaade hono be ngatta yella bogolan o ana heba windede fi finatawa leydi amen di fayato caggal linde
wakkat jun o bogolan wondi hebude lawol sabi sotugol mudum ka non njeyo winjidi holti jogade tela jogaji
les points tissés
disage cenyade metre ngaji mudum didi une didi temedo joyi yeyirte dum wana ko tiidi so a yewi golle ko watte faade majje hebere ko client mbk ana wara do amen do ko heewi jaaguji amen di ka fudu bem ande to watte midem jogi do sakkiji do coggu mudum bamata unay tati goddi do anatom jottodo fa unay nay tubakobe buri warde sodde dum sanna
bugola ona mu ina ele kulentreji kewdi goto fu fuddu no yidiri kabar mudum
wadi min ka golle am jokkitaade immadara mo bawmi fu yalla mi holita yimbe ko balin kobe kan en du way wadde kadul am warnamaaje temdere mudum fu chapan jeenay di ka fu bugolan na do indigo dido produit ngaji yo pay pay fay huuna jiba ki him ala way warnaade dum to kadda fu na du to jaata fu min ka mi nawtoro dum min wada nate dum fooda yimbe warde ono hor jeewe adan ana ngabbi
regardi
notorgul bugolan o yo gilla mamiraabe amen duubi unyaaji tati fadde nabila isa alayhi salam e wi kuni be finatawaji bugolan o na jogi dum nafa modo bangal ledde balebe keddana docteur bubu sango neddo jiddo sanne bugolan
utilisation
feude en autorogol dum ka so sukabe worbe na do rewbe julnama ledde de min baani taso min dokka be so a yehi to haabe hore rewbe fu ngombe e tuundi a tawam takkabe bangi disay cenyaade tacho ungol won ko min dokkata be fabe nawtoro
d'absorber l'odeur
bugolan o mata mali keddanu du wattumo kanko inde andite crisseedu nawturke dun e le golleji makko hande hande o dun bugolan o na wondi matede sanne le golleji finatawa leedindi selaji zaman meede tawre fuf nafa mu dun famda fe e le finatawa leedi mali